byo mukora byose aho muherereye hose. Mukomeze kandi kugira weekend nziza.
Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure.
Nikose.
Ndakumva.
Ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se nubuhe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icy'amategeko bivugaho, ntabariza he mu byukuri?
Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe.
Ni kuri Radio Ijwi rya Amerika ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM.
Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda.
Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Uyisabye Christina na Dean w'Amahoro ni uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Nizere ko namwe mukomeje gukurikira Radio Ijwi rya Amerika mumeze neza. Mu kiganiro cya none nk'uko mumaze kubimenyera kabiri mu kwezi tubagezaho ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu. Uyu munsi turi bwumva abafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Hari abafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutavuga, bagorwa no kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga kandi bafite ubushobozi bwo gutwara. Bakunzi bacu rero, nimuze gucikwa n'ikiganiro cy'uyu munsi kuko turumva umwe mu bafite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka. Si ibyo gusa, turumva n'umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu Nteko Nshingamategeko y'u Rwanda atubwiraho urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga rugeze. Bakunzi b'ikinamico ngira nkugire, nimucikwe n'agace ka 20.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0728 02 3232 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Kaze nanone mu kiganiro ejo cy'uyu munsi aho mumaze kubimenyera ko kabiri mu kwezi tubageze ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu. Uyu munsi turi bwumve abafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. U Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, ingingo ye ya 7 ivuga ko abantu bose bafite uburenganzira bungana imbere y'amategeko. Ariko usanga ku bijyanye no gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ku bafite ubumuga ntibemererwa kuba bakorera urwo ruhushya. Abafite ubumuga bukomatanyije ni ukuvuga batumva, batanavuga, kuri bo ngo ni akarengane mu kuba nta byangombwa bahabwa byo gutwara ibinyabiziga. Samuel Munana, umuturage ufite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka, avuga ko bafite ikibazo cyo kuba mu Rwanda amategeko atabemerera gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique. Turamwumva mu ijwi ry'umusemuzi we Kwizera Clementine.
Uratangira dusangiza ubuzima bwawe bwo gutwara imodoka.
Ubusanzwe nize gutwara imodoka mbona na permis, hanyuma nza kuza nyine mu Rwanda nkatwara, kandi kugeza n'ubu nta mpanuka n'imwe ndakora. Ariko kubona permis y'inyarwanda nabyo ni ikibazo, kubera ko itegeko kugeza ubu ntabwo ribyemera. Ariko gutwara ndatwara, nta mpanuka ndakora, nta kibazo mbona kirimo. Naho wenda nagonga, ntabwo cyaba ari ikibazo cy'uko ntumva. Oya, kubera ko n'abandi badafite ubwo bumuga baragonga, bakora impanuka nk'ibisanzwe.
Hari abantu batandukanye ibibazo ukuntu umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga no kutumva atwara imodoka. Wowe ubigenza ute?
Uburyo imodoka iteye, ifite ziriya retroviseur eshatu, iyi imbere iri mu modoka imbere, n'izindi ebyiri ziri ku ruhande iburyo n'ibumoso. Izo ndorerwamo rero nizo dukoresha cyane kugira ngo tujye tureba uko bimeze, ukareba imbere yawe, ukareba inyuma uko bimeze, no komande zawe. Kubera ko njye mba mbizi yuko ntumva, nkoresha amaso, binsaba kwitonda nkakoresha amaso kandi nyine nkabishobora. Si ngombwa yuko mvuze ihoni cyangwa se umuntu aba avuze ihoni nyuma yanjye kuko mba namubonye. Imbere mba ntareba kandi nanone niyo uri nyuma yanjye mba nakoresheje yandobirwamo imbere nkakubona. Nta kibazo rero tugira mu gutwara imodoka. Ikiza ni ikihe? Turatwara pe. Abapolisi bamwe namwe barabizi. Kandi nanone nta makosa dukora mu muhanda. Ariko ikibazo gihari kugeza ubu ntabwo dufite permis nyarwanda.
None kugeza ubu ngubu mubona hari zihembogamize mu Rwanda zituma batabemera gutwara ibinyabiziga?
Ni ibibazo bibiri. Abantu bo babatekereza kubera kutumva arahita yibaza ngo n'ubise nibaguye ihoni. Aho niyo nicyo kintu bitwaza cyica uburenganzira bwacu. Ntabwo basobanukiwe ngo barebe hanze y'u Rwanda. Ese aho bimeze gute mu bindi bihugu bimeze gute? Usanga rero bafunze hano mu Rwanda gusa ariho hari ikibazo honyine, ntabwo bareba mu bindi bihugu bimeze gute. Nicyo kibazo. Ikindi cya kabiri ni amategeko yanditse. Niba byanditswe kugira ngo babivugurure ushobora gusanga bibaye ihurizo bakavuga ati yazwi itegeko n'ukuri meze ugasanga ni urwitwazo. Bavuga se ni gute watwara kandi ufite ubumuga bwo kutumva cyangwa se wenda n'abandi bafite ubumuga. Mu by'ukuri kuhindura iryo tegeko nta kintu bisaba leta, nta mafaranga biri kubasaba. Umuntu arayatanga akiga agakora ibizamini nk'abandi. Rero ntago ari ikintu kiremereye cyane ku buryo cyaba imbogamizi ku burenganzira bw'abantu.
Ese usibyo mategeko uvuga atabemerera kuba mwatwara imodoka, byibura inzego zishinzwe umutekano mu muhanda yo utwaye ubona bimeze bite?
Nta kibazo kuko polisi bo ubwabo barabyumva baratwumva. Hari nk'umupolisi mukuru wigeze kumbaza ambwira ati ntago mbyumva neza mu by'ukuri. Arambaza ati se ni gute umuntu wize akagenda akagera ku rwego rwa masters akaba afite akazi akora akayobora organization kimwe nk'iyi, ibintu byose akabikora akabishobora, ni gute yananirwa gutwara imodoka? Icyo cyonyine cyamunanira, nawe ntago yumva impamvu y'ibyo bintu. Kavuga ati rero ubwo uburenganzira bw'abantu ugomba kubahirizwa.
Ukurikije imbogamizi muhura nazo, ubona hakwiriye gukorwa iki?
Ni ukugira ngo iryo tegeko rihinduke. Abashinzwe gutanga ziriya perimi cyangwa impushya zo gutwara ibinyabiziga, nibaramuka babonye umuntu ufite ubumuga kutumva, ntibamushidikanyeho ngo ntabwo yashobora gukora ikizamini, uyu nguyu ntabwo yumva, ntabwo ashobora gutwara, bakanga kuguha perimi. Nimba bivuyeho itegeko rikaba risobanutse, nta kibazo cyaba gihari. Ejo nagenda nkakora bakayimba.
Arakoze cyane Kwizera Clementina, umusemuzi wa Samuel Munana, umuturage ufite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva ndetse no kutavuga. Avuga ko hari igikwiye gukorwa amategeko akavugururwa, nabo bakemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Kuko nawe amaze imyaka 7 atwara kandi ntarakora impanuka, nubwo uruhushya rwo gutwara ataruboneye mu Rwanda. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, mbibutse ko namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo, aho twabajije ese niki cyakorwa ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga bagire uburenganzira bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga.
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728 02 82 32 cyangwa se kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Rika nkubwire, kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Ubusanzwe iteka rya perezida nomero 85 akarongo kaberamye 01 ryo ku wa kabiri nzeri 2002 rishyiraho amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo, mu ngingo yaryo ya 7 ivuga ko uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwimwa cyangwa rwamburwa abantu bafite ikibazo cyo kutumva cyangwa kumva buhoro bikabije kandi ku matwi yombi, bityo ugasanga abafite umugabo bwo kutumva batemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Musorine Eugene, umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda, atubwira icyo bari gukora kugira ngo abafite ubumuga nabo bemererwe gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique. Katumwumve, turagaruka mu kanya.
Abafite ubumuga mu byiciro bitandukanye bagaragaza yuko bafite ubushobozi bwo gutwara ibinyabiziga, bagaragaza yuko amategeko yo mu Rwanda kibazitiye mu bigendanye no gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga. Nk'umwe mu bahagarariye abafite ubumuga, icyo kibazo urakivuga hiki?
Buriya mu myaka ishize twaburana guhabwa kategori driving license, ntayihari. Ariko icyo dushima nuko dufite kategori y'abahari bafite ubumuga ya driving license. So, ariko ibiganiro bigeze kure ku buryo abashinzwe umutekano mu muhanda tukanira nabo kureba capacity y'umuntu uko yafatwa n'icyamukorerwa kugira ngo nawe iyo ubwo burenganzira abubone. Ntabwo navuga ngo polisi turayisaba guha abafite ubumuga bose perime, ariko turayisaba ko ireba mu bushishozi bwayo capacity y'umuntu gukorera perime mu ngingo afite nkeya akifite zamufasha kuba yahabwa iyo license, ariko tari buteze n'ikindi kibazo muri public.
None honorable, ubwo bushobozi umupolisi abona umuntu ufite ubumuga agafata icyemezo cyo kumuha uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, haratekerezwa iki ku kuba bwahuzwa n'amategeko ku buryo mu gihe umupolisi yagiye gukoresha ikizamini umuntu ufite ubumuga avuga ati ndashingira kuri ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ariko biri mu mategeko?
Twamaze kubona politiki, policy, new policy yadushyiriweho, mvugamo social protection yo kuzayihuza. Ariko igikurikira iyi new policy, nakubwiyemo classification, categorization yo kubona ibyiciro by'abantu bafite ubumuga, ariko apana muri ango ya muganga, ahubwo mu buzima bwose. Ikiri bukurikireho rero ni ukwamendinga amategeko dufite abiri yarengeraga abafite ubumuga. Niyo mpamvu Leta yadushyiriyeho politike nshya kugira ngo tuvomemo twamendinge amategeko arengera abafite ubumuga ajyanye n'igihe. Mu kuza kuyavugurura turagenda twakomplayinga n'izo needs nahoze mvuga ku bafite ubumuga ibyiciro byose. Haraza kuyongerwamo izi needs zose turimo tuvuga zandikwe, ariko nanone imikorere cyangwa amateka yuko bikorwa n'izindi nzego, kuko ubumuga ni cross cutting, bikora ubuzima bwose, nta hantu bitakorerwa bitavugirwa. Nabo bakagenda bareba kuri ya forze, kuri ya mategeko, na n'izi bashyize muri ayo mategeko.
Arakoze cyane Depite Musorine Eugene, umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda, aho avuga ko batangira urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga ku buryo ayo mategeko azaba anakwiyemo ibigenerwaho kugira ngo abafite ubumuga bahabwe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Katunashimire mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique wamuganirije. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, mbibutse ko namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo, aho twabajije ese niki cyakorwa ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga bagire uburenganzira bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga.
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728 02 3232 cyangwa se kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Dukomeje n'ikiganiro cya none, tugeze mu mwanya wo kumva ikinamico ngira nkugire, tukaba tugeze ku gace ka 20. Katukumve, turagaruka mu kanya.
Dukana Karisita ashimira mwarimu umupenzi kubakira yamuhaye, ariko ndamwumvisha ko biba bikwiye nubwo umwe ari impunzi ya Mutendera undi akaba umuturage wa Cyanzige, ndetse n'abasaba gutera inkunga Club y'imbyino ya ba Valentine igamije kubiba amahoro mu rubyiruko. Baba barabyemeye sera, nimukurikire umukino.
Ese mama wariye ko ataza kunywa icyayi aragira ngo anyereze? Muhamagare Valentine.
Mama, mama, uri he? Papa aragusiga kandi.
Ni baba we, umukenyero wanjye ni nde wayinitse mu mazi koko?
Njyewe.
Ayayayay, wabikoze ari ndi ukumbira wa mukobwa yo kuhuka
nese kwa ushize hari ankagira ngo urashaka ko tufura nyine nahise nkwinika kugira ngo ntaza kubyibagira
kurampe mukiye gusa niho nari ngiye kujya ku kazi nambaye buse ndambara ikibaho ko ariho nari napanze
mvaye umukenyero se ko bawujyana mu birori bawujyana ku kazi
harya ntabwo nakubwiye
reka ta
babatera nkunga baraza kudusura rero bagore twese twihaye intego yo kuza twabukereye nka president ngomba kugenda nakenye nyine nk'umunya cyanzige kazi maze bagenzi banje nabo bateguye imbyino
ubwo mwizeye ko mubakora agafaranga gatutse mbabari
n'ubundi hari icyizere 90%
ubundi se kuki ari mwe bahisemo gusura mama ma koperative yose arina
batwandikira ibaruwa batubwiye ko bahisemo gusura koperative yacu yo dusegekana kuri imitako y'abagore ngo kuko twigize hamwe duturuka ahantu hatandukanye ubwo nyine bashakaga kuvuga twebwe abanyacyanzige abanyamutenderi n'abarwakayuzo ngo kwihuriza hamwe bituma tugira ibitekerezo bitandukanye hakavamo imitako n'imirimbo myiza
ariko nibyo
yewe ndumva imana isubiriza igihe ikanasubiriza rimwe ibibazo byose nanjye naraye mbonye abakiriya nabo ntakekaga
rahira batari babandi batanu mpenzi yaguhaga
byarangiye barenze aboda imabo mu nkambi ya Rwakayuzo akibo muri Mutenderi ndetse nabandi bakibo muri Cyanzige yo hirya yegere Rwakayuzo ubu tuvugana ahubwo ejo nzazindukira ku mupaka kujya kuzana indi mari
nuko rwose
Chaganda kugira rebe
urashaka kunyinza bose prof
ko turi masayi kiruhuko senda gutinza hari kraso warugiyemo
umva yewe turi mu kiruhuko nyine Mumba kuja kujya nanje.
Ujyahe. Kandi kusanzwe uri mu bana birigwa hano bakajya ni mugoroba bataje.
Hewe guy prof we. Ibyo byarahindutse kera. Fisano nje kujya. Ibyo bimeze neza muri cyanzige.
Ntiwumva? Ubu sigaye uja gusangira nabo ndahamya ko n'imyumvire yawe iza guhinduka. Biriko biraza.
Reka reka sinakwitezeye zo muri cyanzige. Mani sangira n'abanyamutendere.
Shahu. Bagiyucisha amake ko baducumbikiye kandi dufise amahoro yose ashoboka twabuze iwacu.
Uratangiye amasomo yawe.
Erega ntabwo ari amasomo ariko ndaguha wa mwana we. Ni inama ndakubwira. Urabizi ndakuzi kuvukira umwana.
Ha? Ndabizi ko nandeze.
Iwanyu ndabazi bihagije.
Cyane n'ukuri.
Ubukire mwari mufise ko ntabwo mugifise. Ni mwabuteshejwe nabo mwita bene wanyu.
Nganazira ngegero.
Aramucyanzi garimwe buryo.
Sha byose byatewe nabo. Iyo navuga nsanga bahora bashondana nanjye sinari kuba ndi munsi.
Baduhaye ubuhungiro baduhakaza ubundi mwarimu icyanzige naho nashaka hose naja kugasaba kakama kuko noneho turabyemerewe musaza wawe nakora muri hotel ya cyanzige
kabisa yo ni verite
nawe kandi nurangiza kwiga wemere kwa applying aho ari hose ushaka
prof ibyo tubiriye kutamvangira ngira icyo nshakira kandi ihuta
aha icyo nashaka kukubwira nuko inyuma y'amasomo club de danse iza guhura
Ugo ibyo ni byamagarikiye koko prof. Sinshobora kuyizamura bize kanigiye kujya huko.
Baswe kuhagera niyo hamari minota 10 gusa urabimvira abandi baza kwiga.
Aha. Nako ndaza. Ndanabere koko wacu tuvuze ingoma. Ah oui, c'est une bonne idée.
Yebaba we mbege cyunzwe.
Ceceka. Njya mu kwa ikunje kuwe mwanya maze nkubitinze. Na bikunze shaho. Niwe rukore bikana festival twigishaga bashishikaye. Sinzi pe.
Ayo kandi ke twabyiga gadushishikaye.
No kuri rwose.
Cyo kuri tudasize kuri andirimbe gukaraga ikibuno. Etwa ni kwa bapi. Chabarati. Uzi.
Iki se ruga.
Uzi mwe nakubwiraga ko mu rugo batakwemera kudufasha muri club de danse yacu. Byabaye impamoda.
Byagenze bite se?
Nyine. Natinyutse ndabibwira kujya mu ntike kujya mpora mbakekera ubusa ariko bari banyirengeje pe
ke none se wafashe uwe mwansuro
nashyuka izi mbyino birazwi
kabisa
nzakomeza nze muri club nkuru uko nshoboye iwacu ntibabimenye kuko babimenye papa yanyirenzaga
ruga ni wowe kuzahindura iwanyu
pe nzagerageze
rero ndumvagara kuki wiyemeje babimenye batabimenye
yakoze nibyo
hagati aho nari nagize igitekerezo cy'uko club yacu yasanira abantu Ndakeka nidushyira hamwe tukongera ubufasha bwa papa mwarimu mupenzi ndetse n'ikigo ntabwo bizatunanira ahubwo mu mpigitekerezo cyo twaheraho we
ndumva twasanira umunyacyansige uko ijya kurisha ihera ku rugo ntabwo twakwigisha abo mu nkambi kubana neza udahereye iwanyu niko njye mbyumva ikindi icyo gitekerezo ndagishimye bizajya bidufasha kwerekana imbyino twagiye twiga zitandukanye babonye nk'abanyacyanzige bakubita ingoma z'abanyarwakayuzo bashayaye nk'abanyacyanzige n'abanyarwakayuzo bakaraga ikibuno nk'abanyamutenderi
nanjye ndabishyigikiye rwose ntabwo reka nkandike karamu yanjye rihera
mvuga usigaye nywa itabi
yego kugiye nywa itabi
icyo kibiriti kivuye mu mufuka w'ikabutura yawe ni ikiki
ahubwo se kariya gashashi gahinguka ko nta kiki dore ibirimo biri kukujuje ubaho uruga
ni peteroli we ibi bintu ugendana n'iby'iki
tubwire ni ukuri
ndafashwe nyine nta kundi
urafashwe
Valentine
karame
nakubwiye ko abagutejeje ubwo bose ndagutesha umutwe kugeza igihe bicurije
ariko nyumvira
nyine nari napanze kuza kongeza butike ya Gilbert
ngaho da rugamba afatanywe ibikoresho byo gutwikisha butike ya Gilbert ubu si iherezo rye rizaba irihe mu gihe ategura kujya gusanira umunyacyanzi igihe yanateguye gutwikira umunyamutenderi aho bizamugwa amahoro naho ubutaha ikanizere ko mwaryowe n'agace ka 20 k'ikinamico ngira nkugire nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo turimo turagana ku musozo reka twakire mugenzi wacu Uwicyeza Christella atugeze ubutumwa mwadusangije mu kiganiro cyatambutse ubushize amakuru y'iminsi Christella
amakuru ni meza nizere ko namwe mumeze neza
yego tumeze neza ikaze rero utugeze ubutumwa bakunzi bacu badusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize
urakoze rero bakunzi b'ikiganiro tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ibitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize nabibutsa ko twaganiriye ku ngingo y'uburenganzira bwa muntu aho twagarutse ku burenganzira ku mutungo aho badukurikiye badusangije ibitekerezo ku kibazo twababajije cyagiraga kiti ese mubona hari ingaruka bigira ku abaturage bahabwa imitungo ariko ntibayandikweho Kabera Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati kutabaha ibyangombwa by'umutungo ni byiza kuko mu gihe babihawe barazigurisha bagakomeza kuba umutwaro kuri leta kudahabwa ibyangombwa ni ukubuzwa uburenganzira busesuye ku mutungo naho nzaba mwita Emmanuel uherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Mugambazi yagize ati abahawe amazu iyo basaba kugira uburenganzira ku mutungo wumva bikwiriye ariko nanone kutabihabwa bibarinda kuzigurisha naho niyo mukiza Celestin uherereye mu karere ka Nyarugenge yagize ati abahawe imitungo birakwiye ko bayigiraho uburenganzira bityo nabo bakayibyaza umusaruro kuko bashobora no kuyitangamo ingwate muri banki bakahabwa inguzanyo bagatangira imishinga yo kwiteza imbere naho Olivier yagize ati kuba wahabwa inzu ntugire icyangombwa cyayo kikwanditseho biba bibangamye dukomereze kuri Clément uherereye Kimironko aho yagize ati ubutaka butakwanditseho ntabwo aba ari ubwawe mu gihe hagizwe ikigiye gukorerwamo nta burenganzira ubukibufitiwe kuko buba butakubaruyeho naho Gatete uherereye Rwamagana yagize ati kugira uburenganzira ku mutungo ni uko ubukwanditseho kuko aba ari uwawe byemewe n'amategeko bakunzi b'ikiganiro ubutumwa bwa none tuhiniye aha ariko nanone nabibutsa ko ibitekerezo ku ikinamico ngira nkugire nabyo tubihaye ikaze mugenzi wanjye yasubirana ijambo
arakoze Christella ndetse n'abakunzi bacu baba badusangije ibitekerezo byabo ku ngingo tuva twaganiriyeho tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu ikiganiro cyagarukaga ku burenganzira bwa muntu nk'uko mumaze kumenyera rero tukibagezaho buri nyuma y'ibyumweru bibiri uyu munsi twaganiriye ku bafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga twumvise ubuhamya bwa Samuel Munana umuturage ufite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka aho asaba ko abafite ubumuga bukomatanyije nabo bakemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga muri iki kiganiro kandi twumvise Depite Musoline Eugene uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda
aho yatubwiye ko batangiye urugendo rwo kuvugura amategeko arengera abafite ubumuga. Kurya amategeko azaba nakubiyemo ibigenderwaho kugira ngo abafite ubumuga bahabwe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Si ibyo gusa, twanumvise agace ka 20 k'ikinamico ngira nkugire.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/2832 cyangwa kuri 07/87/1414. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Tuti bakunzi bacu, reka tubashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Nge twabanye kuri mikro nitwa Uyisabye Christina, Mizero Crispe yarari ku buhanga bw'ibyuma, mu gihe na Dino wa Mahoro yarahagarariye iki kiganiro. Mukomeze kugira ibihe byiza.
to make